pale ulo wachakuwa nami nione, wale ulo waita nami nite, wimbo wako shukuru nami nime, niseme ameniona Bwana. Nimechoka kulialia kila siku wakutukanwa, wakisema siwezi lolote Bwana. Nimechoka kulialia kila siku wakutukanwa, wakisema siwezi lolote. Unikumbuke.